Bad man Soto. It's DJ OC on the beat, number one for the nation. Number one reggae, trust us for Rajah Fosky. Me Soto.
Listen, gentlemen. It's DJ OC 2020, end of your cypher. In the building. Unbeatable. It's Bizzo. Yes. First of all, welcome to Mukobe, Komude, Atrasi, Akashi, Mananyisi, Museko. Call me master, nanye zunu ni biti, imane nukumulai ni muolima switch. Echibizo, chakunja kumuna sumia chikungu, mulonga mugemo nanyi fukwile nulunkungu. Amikine zina kunye zunu ina mafeki rapa kuholo joke la muwina. Natachiki likuimba kasi haunu ni mapwaka. Mafeki rapa zimwenenu zonu kunyipweka. All of the company, nasenda makizi muhipa pulimite jezi menimu mawekazi.
That's why chafuro wanaripepa ngusani kechi supa na keza kakupupa. Saivizo marunga wakukupuka kweseka kutubifa kumafuka muli wanika. Owe ukemba kateka mise kwimba. Bifu wasaka nami muka sala wakuomba. Saivizo lichina da chingasule kwesena nangwendela shinava tuwa ngudale. Nguchi pondo wapo walipwila kweseka kungulondeze za mwishi mbala shila. Weka ungu kwate uka mwili chichi. Una kungwiva woma oji papangu na ichim.
Amengu wako hamuka, ochima wako kenyuka. Yes. Komisa biti ya mika, ocho nyichibika. Dishina seni chiso, walumu na shiso. Boko ya kwa shapu nge hingimbu ya halwaso. Boni to rap, o music ya miakongo sumwina. Hipo pungu na hake helu hii ya mwaku samwina. Chilolo chawa kweze ya miakikongu waku samwine. Yibiti na nguwonda yose kuija ngengwa samwina. Jiba kole rika base wangu shinda. Kalunga angu hana wana to wako jinda. When I step to the mark in a gasesa mingwa panda. Just spirit travel praise for my God and no wonder.
Emu ya miku kwa kinku northwesteni. Tu mafeki rappers ngwa tukase mcheni. Ye wapwa heta unomaka fako tuhu. Reason very simple make mangu na wahuhu.
Young time
unomaka shina na mungu fakukola. Alina pami chikolo ngwa sokolola. Alwa mishina muka ngulinge kompea. Ngwenu hali ya ngutaki na muzo muka lihia. Hali ya mishina na mukali hamika banda mine nudhisi yevya kuya na kumbanguka.
Yes,
mule saifa ngukingi bene that's all. Ola mabazi powerful upenga kapaso.
Umuusa fantine lion fasara ni vituba. So why kupanika ni zapaya tena tuba.
Kali blue
no I'm handsome, yo girl want some. Abatiri na kuvenyu bwero depend I'm around. You all about the boobs, it's the fame money. Money fame is all we all about. Lusaka vesti wanu karunda child depend. Voko yanga ni vokano piti impaka di tent. Sunga ni tembe. Nina mavesi furu furu bwera nkupemperele. Mavesi is getting harder kwa timu amuna kate. Awa marapa na kanda kwa tini kumukanda. Munga blowe bwanji na mavoko ya magamba.
Lekuma lehiwe kumihana vya wana. I'm resting every day kweka kunguwana. That's why nowadays mwapa kona timing. Unefufoku papa mungu shibatahi. Guneka wa mafuatatu. Asa mangu seme na museme na natu. Fekira paka na muhichaka. Ala tangu muka maiche wakuna ngoka. Chamisa koko ngopange shikunyi hachirilo. Ngoba mbitu ila tata bati roho ichirilo. Watoko musaifa na mimungu lina. Fekira paka na kumisa bito muna kubulo.
Ever since day one I was born to rap. To kill the beast what's up. We be my friends now. We aim to burn the club. We ship it to kutawa. Mumu kanja wase na veshi wa his last hour. Walikuli wa kembo mangana tulinge seto. Let them know that yetu katwa di. Kendo. Too much sort yetu my rap to foul up. Cool speedy body getting a water na chaula. I told you earlier kuma rapper and the felly. Yang wa kutangi sabosi na vanyi kema pioneer.
Wakutano
mungu anekale mesa mumu kanzo. Nge pimbi na kashimba lisa ya kudo hando.
Music ya teleka unatange. Numba ivawa ile kuzungu kwega okonge. You are making rap uli na muzungu. Mafani jowe ngocho nishiwa na kuiva ngungu. I don't fear anyone nungu mulu. Shingumuloshi muvesi mulu chazi wandizi. I'm still young, not in fighting. Kansu wa mwenyanya pati nemu nina dinti. Some of us choona wa kutupushinga. Nina kulomba kudia mweni ndi itunga. Wamwe wana kuzati changa na wangaya. Mi oxibi vese ya mumalinga.
down the streets with them albums, I'm the last Wakanda.
Fitchy.
Looking at the ones you call the ghosts and still I wonder.
Black.
For you praise the lambs and stepping on this bed of breaders. Took some time smoking thunders watching Barbara Banda. Every time I step on the mic I leave them wounded, check the guys. After I leave this mic they need to turn on lights, I'm raising standards. But to do what I never did, the power king don't get defeated. You can use a microscope or telescope, you never see this. Meet me down the streets and then they ask me where I keep up. I tell them you can never understand where I'm coming with this hip hop. I never share my location but it's never far beyond my nigga. When you hear it screaming, bitch you black, and tell you that's my nigga, bruh.
When I flow my rap, we stand it. Explain this rap, bro, if you hate it. This verse, I'm going to bend it. Hakuivu shisachina muilinge edit. Every time I flow is amoi. Voko ya miya kwa hebu, aloi. Ya mingwe chikuba chika, kaboi. Kazi karapa ni kakanyike, kaboi. Rap uchatoi ni abasela bandu. Heta kujimba ngemi kiki ya jiundu. Voko power, mukila wangandu. Kweka ngu kafeo kukarapwa mipundu.
Avoko kashiriri, okunoku shikiriri. Wawashikila shila na kakuya pipiri. Kilimi kutenuka semu na fokano. Wajila kumena piti kuyangu alikono. Aluku simati kuputu kila kumikono. Amebo to say music hanongwa inono. Kumbila mapazi ifo munguna ukula. Enoriensi ngeke mbada kuukula. Anibite boniga zia shukuko. Nona kumbila time umutu fila mfoko. Adomu suwe mahae chingetu wewe. Ngenwa fundu kashina shimbushimu wewe. Wojina end of your cypher in the building. DJ Osono and Juice Northwestern All Star Side. You wanna know me this? Unbeatable niggas for life. In the building. Yeah.
Holy Fudge.